agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Professor Ibrahim Cali Aadan oo soo hadalay ganacsiga ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo waliba wuxuu sheegay in wasaaradda wada qorshayaal lagu hormariyo ganacsiga yaryar sida beeralayda xoolo dhaqatada iyo hanraabta iyo sidii guud ahaan loo hormarin lahaayay walaasaro ku dhinaca ganacsiga si kor loo qaado dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wasaaradda ma diyaaraday istaraatiijid oo 5-year strategic plan 2023-2027 maanaha 2028 ilaa 2027 oo maanaha kororka qaado dhammaan walaal wali oo ganacsi la xiriir nagadan ganacsiga oo maanaha oo deynta ah iyo ganacsiga oo maanaha ganacsiga yar kororka qaado istaraatiijidaas maanaha may soo bin fadaane sidanka dhow inay may la raayus validation la soo bii marka validation gaas maxaa ku eeb galay dhammaan ganaha hay'ado ka lug leh ganacsiga ama deynta biyo ama grant iska dhiibow soo fikradiyo iyoonka darsadan kudid may la raayus lan ansixi istaraatiijidaas hadii hal mar suurgal marka may meel ku baahay manaha hay'ada sahay iyo hay'ada bila walaas meel iska dhiibasi sababta gorshi dawladda oo ganacsiga yaal iyo saas ku dareer doon marka ganacsigaas ta oo saas oo kale sheego oo manaha oo deemo meelo ka dhiyo say ogal wala jira laakiin manaha ay wasaaradda markasta may masuul ku ataa sidee dhanba bulshada iyo masuul ku ataa mayn iska deeyaa inay oo ku qayb galiido marka tirada oo fursado helayaan iyo tirada oo manaha fursalaanta ah manaha masaman marka urru onata suubin in kasta manaha group kasta oo jira oo ganacsiga mashquulsan ma iska deeyayna oo jira inuu na raadin oo la kulan fadhiisin wasaaradda maanaha shati ganacsiga sida hadii uu in ganacsi yar hadii uu in maanaha beeralay oo ganacsata hadii uu in maanaha hoolalay oo maanaha maanaha in wala hoola ku kooyo gadaayeen maanaha hilib nagado aan nagato mise wala la walay dhufay oo kale ah iyo saas oo kale ganacsiga oo maanaha oo haweenka leeyin ma jira VSLS ama Village Loan Association soo lanka soo ama gurubi oo hay'adaha internationalka barsho oo ganacsi ee maana deemisiyaan iyo naftii oo may soo binay maanaha certification xaqiijin oo hay'ado shaqadaas qabado marka
agaasimaha wasaaradda ganacsiga Ibrahim Cali iyo waliba bulshadan ka baaqay in waliba fikirada hal abuur iyo hayana wasaaradda iyo la wadaagan si oo markaasi in kamaal geliyana
dhalinyarada hata oo maanaha oo fursad oo mise fikrad ganacsi hay wasaarad ilbaabshi aan furinay sida hata maanaha tiimkii oo su'aalo dhibeen iyo sheegeen oo yob idaayeen inay xafiisadan iyo furinay marka la alanka fikradana asi haysada shakhsi nagado mise tiim wasaaradda may diyaar gantaan iyo maanaha korongaad oo advocacy in suubid maanaha meel alla meel fikradaas guuleysid korta yala seeta nagadan bangiyada demo dhibow ama shirkado kale oo ganacsiga oo maanaha xoog leh saasoo kale qorshahan ka dhow oo wasaaradda hata qorshahayd kale may kumada wasaaradda may suubi doonta institute of commerce and industry ma hadka ganacsiga iyo warshadaha dhalinyaradi jaamacadooda iskoolaadka la ku bahay marka walbarashada aasaasiga ma ka jirto maana halabuur maana maadooyinka maana ma ka jiraan sadaradii maana lanka madid jaamacadda dhamaay oo kale may kuma gona maana halabuurkii iyo kuma gon marka ay go saasato marka baahidaas madid jirto oo aragnay wasaaradda qorshaha sida jeedo ay maana sameynta oo sidanka dhow ma hadkaas oo ganacsiga iyo warshadaha iyo horumarinta maanaha warshadaha yareerka iyo ganacsiga yareerka marka fursado badan ya yaalan oo maanaha dhinaca ganacsiga lagu faa'iideysan karo marka la alankiyo hal abuur ganacsi hay xafiiska wasaaradda maanaha furinay maanaha usbuuci madal ku reebay la jimaada wala ka dhawaay hadii shakhsiyada hadii group atan wasaaradda may iska diyaarsan inay keen fudayd shatiga ganacsiga taa in oo maanaha in sheegada la ko dhaafa hadii fikradooga iyo failing meelow kale oo la keel gala corona maana la keel gala tobar joogta iyo dhiban oo maana wasaarad dhibas eego meelo badan la maro sida rugta ganacsiga iyo hay'ada oo wasaarada la shaqeeyo oo may jiraa in shaqada tobarkaas iyo qayb ku ah